push. Popping long. Gagana unkwa. Tena nilivimba na chupa club. Enisi shoti kaliza donjulo na futa. Mikapusi nikupe kichupa. Bebela nyingi kaisusa. Kumekucha my pocket empty. Tumbonja kali na nvuta. Gagana unkwa. Tena nilivimba na chupa club. Enisi shoti kaliza donjulo na futa. Mikapusi nikupe kichupa. Bebela nyingi kaisusa. Kumekucha my pocket empty, tumbo nja kali na nvuta. Nice nja, 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 nja. 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 Mboja nitoke mageto, nikafose misosi mindy. Anikafose misosi, anitoke mageto, nikafose misosi mindy.
Yo yo yo.
Kazi dili la titi. Ukashe look bandi mi. Kasa falling at a slanging. Malile za sae biti. Kazi dili la titi. Ukashe look bandi mi. Kasa falling at a slanging. Malile za sae biti.
I'm not to my kid. Oh yeah. M.I.M. I'm not to my kid. Zindoza.
Nice and ja, nice and ja, nice and ja, nice and ja, nice and ja.